Okay, rabbit. See my damn tool. Pia mi wanga na mipango. Na run streets za Nike po kwa mwona kanjo. Jua na jua mini jua au wengine kando. Club mini present. Fashion pia latest. Dema na match my straight living. Beyond your life na choose. Napenda breakfast. Iwe soft car blues. Alafu mula lady car room. Cheza premier gauo. Leo mim sharp kaswa di andauo. Akili ni mbili. God will need a duo. Suwa ni matrix ame text. Tuta duo. Swezi ishi bila VIP.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila chapa.
Ishi bila, ishi bila.
Swezi ishi bila wifi.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila jaja.
Ishi bila, ishi bila.
What you say? What you say?
Nisha zoe.
Nisha zoe.
Nisha zoe. Nisha zoe.
Nisha zoe.
Nisha zoe.
Nisha zoe.
Yeah,
okay. Nisha zoe.
I'm back, baby. Lakini top kwa church. How my bones on? My best wa top cut. Wanna tell me my fans match at wanna speed kuni liko. Wambia ni ule boy. Upiko ugali bila mwiko. Yule boy. And a great wall na yuko digital. Yani kwa ufupi.
You now rocking with the best.
Uyo nani na nani. Category the rest. Niko mali flani. Dunia inani test. Mademo anofa bubi na kiss. Watoke kwetu. Kiss ya nini ata Judas alikisi Yesu. Hivi epiko crowded. Kwani drinks ni bure. Tanzania uniambia.
Stari menda shure.
Shwezi ishi bila VIP.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila chapa.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila wifi.
Ishi bila, ishi bila.
Ishi bila jaja.
Ishi bila, ishi bila.
What you say?
Nisha zoe.
Nisha zoe.
Nisha zoe.
Nisha zoe.
Nisha zoe.
Nisha zoe.
Nisha zoe. Story of my life, manze. Okay. To whom much is given, much is expected. Niliambo hivyo na Steven vile alisikia kasheshe ngoma yangu rusha. Ndani ya tenje la Espanya ufupi. Kativi za machinku wati nimelost. Mushinda kwa teli kila siku. Sauti yangu squeezy. Domleo wa mgambo na nukweli kobe. Ili nishindanga reski tambo. Au bado bike puncture. Itoe barabara basi nawa. Ndiyo siku stembelewe na panya. Tuluwa jua kama rafiki yani. Chanda na pete ya tukujua yao riziki. Ndiyo ni watete ilikuwa form 4 isi chile. Pepa ya mwisho psikolojia usema. Wangu bebo kwa jicho. Mwaka drali announce ata drop the detox. Kuna siku wali mbaya bajia. Chipo kali fiani awa say. No doubt walikuwa maari. Filibidi belt tight ndo ibebe chuma baridi. After lessons bado walienda hunting shilingi. My fly now duty mkono trigger happy. Wholesale bila wachi. Wakafungwa chapi zile za leta dobana. Fungua drobana. Toka step kadha na waku wa rada. My fly nyuma yao wana creep kakivuli. Ashes kwa mchanga mwili rudi. Iyo situation yao, ainge saidi watana mganga. Ili niuma sana, nili attend matanga.